Mr. Movita, for chairmanship, Bet, Kilifi County. Twende sasa. Kwanza ni muadilifu, tena ni muaminifu. Katika hii safari, kiongozi jasiri. Mwalimu wasiye na hofu, huyu wetu jemedari. Tumchague Mwavita, uongoza kupepita. Anatosha, bai, kaloleni, mangarini, makachonyi. Mwavita, anatosha, kipinothi, anatosha, kipisauthi, anatosha. Malindi yote, anatosha, ganze, anatosha. Chague, sote, Mwavita, oya, tumchague, sote, Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya. Baba salama, nihendeze mino. Mwavita chaguo letu, anajali watu wote. Yeye ana sera nzuri, wala hataki ushari. Atabadili mipango, ili ilete mazuri. Tumchague Mwavita, kuongoza kupepita. Anatosha, bai, kaloleni, mangarini, makachonyi. Mwavita, anatosha, kipinothi, anatosha, kipisauthi, anatosha. Malindi yote, anatosha, ganze, anatosha. Chague, sote, Mwavita, oya, tumchague. Sote, Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya. Shime shime si walimu, uchaguzi umefika. Mwenye kiti wa nguvu, Mwavita anatosha. Aongoze chama chetu, kwa hekima bila shaka. Tumchague Mwavita, kuongoza kupepita. Anatosha, bai, kaloleni, magarini, makachonyi. Mwavita, anatosha, kipinothi, anatosha, kipisauthi, anatosha. Malindi yote, anatosha, ganze, anatosha. Chague, sote, Mwavita, oya, tumchague. Sote, Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya, tumchague. Sote Mwavita, oya.
Ribe Boys Team, Mr. Masoka, Mr. Kadima, Mr. Murihe, Mr. Wamala, Wapi Mila Babas, Mr. Andisio, Ribe Girls, Mr. Segero, St. George's, Mr. Baya, Muyuni, Muhammad Dula, and the Boys, Mr. Matthias, Malindi High, Mr. Mgute, Magarini, Mr. Saha, Parani. Sote tuko pamoja, Wapi Mwavita.
Chague, sote Mwavita, oya, tumchague. 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 Sote Mwavita, oya.
Ziki Studios.